nyamata chenzo mbale balule zilire nyamata tomidi
jenayo
bwa bwa
M Beats Music
gala ya mbale bamagamba nina chinja ziba ziba ni vambiri vena pita mo kuti nifike pano bali olo mugamba nina chinja simu ziba ni vambiri vena pita mo kuti nifike pano hapa niliko focused hapa niliko focused baba focused baba hapa niliko focused
They say that they knew me. The only thing that I like about the new me. Monga pokani na karas, I do me. Basi B, the fans wanna see me. I'm still alive, but these rappers wanna be me. They hate the fact that nitambiga pa TV. Mukaria yanga na kulisa po ma CD. My fake friends, kufuno paya GP. My true friends, no ni support ever OG. To all those who claim that they knew me. Mukamba vagudala, you have never met the new me. The new G, fresh, my new T. Living the life, yeah, nitamba muma movie. Whenever hating, achifuka ndine new me. Vafuno ni vandula, no ni boza to the old me.
Bama gamba nina chinja. Ziba ziba ni vambiri, vena pita mo. Kuti nifike pano, bali. Olo mugamba nina chinja. Simu ziba ni vambiri, vena pita mo. Kuti nifike pano. Hapa niliko focused. Focused, hapa niliko focused baba. Focused baba, hapa niliko focused. Focused,
get now.
Hapa niliko focused baba. Focused baba, bali.
Niyo popeze kapa mozi na pa mozi. Nkani yo pita muvi mozi na vi mozi. Veva maseka niwa mozi na ba mozi. Inepa life niza chinja pochi mozi. Mutande ula tamiteke sabo binzi. Koma sitala na mbukala wa mabizi. Shesi nifuna ni kupwede la kumunzi. Ngati mushu shamu kafunze richi busy. Shifuka life, apasi iri easy. No wonder vena vambungala chema dizzy. Vayo pokani za mabills na mafizi. Working it hard, ulezi ni tizizi. Kaleza guys, you snoozy, you lose. Unga perfume watambika na panyuzi. Sindine uja wea gonda chema chuzi. No wonder why, nina mbungala chuzi.
Sinina chinje, nina chinja cheba nzanga. Nina chinja chabe mwene gani zira. Mwene gani zira boy hey. Sinina chinje, nina chinja cheba nzanga boy. Na mwene gani zira hey. Mwene gani zira bale. Focused, hapa niliko focused baba hey. Focused baba, hapa niliko focused. Focused, hapa niliko focused baba. Focused baba, bali.
It's Polly G on the beat boy.
Mix genius on the mix.